3M.
Yanda made it.
Zscope.com.
I say beauty of unique made. Timaso toko car attention. Akama indangari sana chumwepo. Olenga iwe yankaona angelo. Miso manga na mumve kavelo. Kumaholo zina langa sana limvepo. Tutambendi ziwa sindinga nenepo. Awandi makina mashini ya mpepo. Uyonji mangwala uzunguza bongo. Wanampaka shasha wapinda mabondo. Kaye kalangondo tisenza mikondo. Kaya sandi mvela tikao na kongo. Sendinga peze musi nilipanja sitinga chiteli kumbe soldier nilipa mission never give up nilindi risoni zikango vuta nitenga commission come for now my one mission uyo ndi mangwala uzunguza bongo wana mpaka shasha wapinda mabondo kaye kalangondo tisenza mikondo kaya sandi mvela tikao na kongo.
Zscope.com.
She's out of my league.
Consider break.